Eddie, another segment, another episode. Welcome to Moi University. Karibu Moi, place money matters than your value na statement yako. Karibu Moi, penye sex ni bure na mapenzi ni pesa. Karibu Moi, place ukipost be, unasikia DM, nipige troopers. Ukireply message haraka, wanasema uko desperate. Ukitake long, wanasema ni madharao. Ukiweka motivation, ushaachwa. Karibu Moi, place ukipoteza phone ni more painful than to lose virginity. Karibu Moi, place nudity is the new fashion. Karibu Moi, place penye wewe huwezi kunywa wala kuvuta, unaangaliwa awkwardly. Karibu Moi, place wanaume wana flat then wana pass bad comments on the ladies. Karibu Moi, place ukicheat on your partner, we ni master. Karibu Moi, place church imekuwa turned for a dating site, worshiping God imekuwa ngumu na uongo ya watu kuwa reality. Karibu Moi, place mimba inaogopwa sana kuliko HIV. Place text ya na come is much important than una come. Karibu Moi, place watu wana fear kutembea usiku jia wizi but fomi kijipa 12 witching hour, wendio uyo miguni ponye. Karibu Moi, place swag na look ni more important than the inner beauty of a person. Na dough is the optimum say than empty words. Karibu Moi, place watu wapendi kwenda home early, lakini wanafungua mapema. Karibu Moi, place wanaume hawapendi relationship but love to have sex. Karibu Moi, place mapenzi ni mchezo. Mwenye anacheza mapenzi na akili anapata raha kuliko mwenye anacheza mapenzi na roho anaumia. Peace, people.